sikhulise emakhaya ngalentsasa yanamhlanje, ingakumbi ke omuntu zabama bathanda ibali elimnandi. Lithola ukufumana ke ibali apho ke sityela indawo ezininzi sihlangane nembuso ezahlukeneyo. Ibali lethu ke bomuntu uzalithi esona sitalato sihle side elizweni. Hlala kuloo ndawo usiboleke iindlebe zakho kubali yalandela ke ibali. Bandala bam kwayikhukho isitalato eside sasikhulu sivulekile. Ehlotyeni ke apho usani kunye nezihlobo zakhe babehamba khona xa bebuya esikolweni. Babegqunywa luthuli ebusika izihlangu zazigcwala udaka namanzi. Kodwa ke ngeeholide zesikolo akukho namnye wayekhathala ukuba isitalato sinodaka okanye uthuli. Isitalato ke eside kulapho usani nezihlobo zakhe babedlala khona iqakamba. Wonke umntu ke bantwana bam wayephuma phandle ayokubukela. Kwangekho nomnye okhalazayo xa ibhola ethi yangena endlini yakhe okanye kwiyadi yakhe ngaphandle ke kukamnumzana uPeterson. Ezolide ziza kuba nemidlalo emnandi yeqakamba esingazange sayibona. Watsho usani bantwana bam kwizihlobo zakhe uSimon, uJack kunye noTommy endleleni egodukayo. Nyansile. Tommy, uthini wena? Wabuza uSimon. Kodwa uthini ngaye? Wabuza uTommy. Watsho isalata kwindlu kamnumzana uPeterson. Sele nophule enye isifestile zam. Uthini ngawe? Watsho uJack. Sele nibethe ibhola ezimbini kwisitiya sakhe. Babesazi ke bantwana bam ukuba xa bethe babetha ibhola kudonga likamnumzana uPeterson, babengasakuze baphinde bayifumane kwakhona lo bhola. Ukuba ke ibhola iyaqengqeleka ngaphantsi kwesango, iya kuba yenja yakhe uSpoti. Uya kuyithatha, ayikrazule. Bajonga ke kuloo mzi kamnumzana uPeterson. Ebesoloko enochuku kunyanga ezininzi nakwiminyaka edlulileyo engenamdla kwaphela. Ingaba sinayo ibhola yeqakamba thina? Ndiyacinga ukuba zikuye zonke ibhola zethu. Kodwa ndinayo enye. Watsho enoncumo uJack bantwana bam. Masicebeni ke umdlalo wakhe wamhle kakhulu. Ngosuku lokugqibela ke esikolweni bantwana bam, usani wayengasakwazi nokulinda ukuba afike ekhayeni lakhe ukuze adlale iqakamba. Wayenobile kakhulu wathi wabulise nakumnumzana uPeterson. Kodwa umnumzana uPeterson bantwana bam akazange ayihoye loo nto. Molo mama, watsho usani bantwana bam kumama ngethuba ingena ngaphakathi. Umama wakhe ke wayifunda iphephandaba, wayenobile naye. Molo mfana wam. Phulaphula pha ke. Iyo nwabisa into yesi sitalato eside. Sakufikelana kwindawo yokuthengisa entsha. Ekugqibeleni ke kuza kubakho ibhasi kunye nendawo zokumisa ibhasi. Kodwa ke loo nto ithi ke bantwana bam akusokuze kuphinde kudlalwe esitalatweni. Uthini ngokumama? Inhliziyo kasani ke bantwana bam yehla. Oh wadana. Kuba kaloku icwangcisiwe le midlalo. Waphuma ke wayaphandle wahlala ngaphambili emnyango washwabula. Nanko ke umntu eculela phezulu empangela ukuba ajonge phezulu naye. Yayingumnumzana uPeterson, yo wayekhwele phezu kweleli enyusa uthango lwakhe lwangaphambili elwenza lude efakela iibhodi zamaplanga. Ndiyazi ukuba akafuni iibhola zethu zingene eyadini yakhe, kodwa ke akumelanga akhathale ngoku, watsho usani. Njengoba uSimon ehleli apho wenza necebo elihle ukuba zonke izihlobo zihlangane nabazali bazo beze. Ndiyacinga mhlawumbi ungakhona umdlalo nokuba umnye weqakamba. Wabaleka ke bantwana bam eyokufuna uSimon. Kwangomgqibelo ke lasebenza ke bantwana bam icebo likasani kunye noSimon. Namhlanje ke izawuba ngumdlalo wabo wokugqibela owakhe wamkhulu webhola iqakamba bangazange bawubona. Bonke ke bantwana kwesi sitalato babeza kudlala, kwaye ke kwakukho namabhaso. Abanye ke abazali beza nezimuncumuncu ukuze wonke umntu olapho babelane ngesidlo sasemini. Utata kaTommy ke yena into awayeza kuyenza abantwana bam, wayeza kunikezela amabhaso ukuphela kwaloo mini. Nangona ke yayilonwabo kuphela, usani yena wayeziva eneloyiko edidekile. Ababukeli ke bona abantwana bam, yho babekhwaza besiva kamnandi yawukhutshwa ibhola iqala nguTomi. Ujeke yena wabheka phambili kwaye ke wayibetha ibhola ngamandla yababhela phezulu emoyeni. Usani yena wabheka phambili ukuze ayigange ibhola leyo. Kodwa ke ilanga lalibengezela kabuhlungu emehlweni akhe. Washukuma waze waphuma ngaphantsi kwebhola akayibamba abantwana bam. Wakhuza wonke umntu wayelapho. Wathi usani xa iqala ukuvala izandla zakhe yaphuma kwakhona ibhola yaqapa kwakanye yaqengqeleka yayungena ngaphantsi kocingo likamnumzana uPeterson. Ngoku sisekwenza ntoni? Wabuza ikhathazekile uTomi. Asikwazi ukuqhubeka nomdlalo wethu ngoku, watsho ebuhlungu uJack bantwana bam. Yho, sobe siphinde siyifumane ke ibhola kwakhona. Wakhala ke uSimon enomoya waphuka kwamsinya enjalo. Kanye ngelo thuba ke bantwana bam waphefumlela phezulu usane, watsho ngelizwi lobulumko wathi, ndizawuhamba ndokuyilanda ibhola kwamnumzana uPeterson. Hayi, akasoze akuvumele uyithathe laa bhola. Uyamazi umnumzana uPeterson kakuhle, watsho uTomi. Kwaye ke uSpoti lanja yakhe inokuba sede wayigqumelela ibhola yethu. Wongeza ke uSimon ngelitshoyo bantwana bam. Kumele sizame. Ngumdlalo wethu wokugqibela lo kwaye sisanda kokuqala. Asokuze siphinde silifumane elinye ithuba lokudlala. Ngobulumko ke usani waluvula usango lwesitiya lukamnumzana uPeterson bantwana bam. Wahamba kuloo ndledlana. USpoti ke wayengabonakali ndawo. Saxoxozela isisu sikasani. Wayenakho ukuyika kancinci. Kodwa ke wayengafuni ukubonakalisa. Wayengafuni nokungxolela umnumzana uPeterson. Wajonga phambili. Izidlele zakhe zazipinki ngokungathi kudala enomsindo enakho ke nokoyika. Kanye usani xa ezama ukuvula umlomo wakhe, umnumzana uPeterson watsho ngelizwi lakhe elothusayo elikhulu. Sani, kubonakala kakuhle ukuba ndigqibe ngexesha elilungileyo. Khawuphinde mhlekazi. Yiza, ndilandele. Watsho umnumzana uPeterson ebuyela kwisitiya sakhe. Umlomo kaSani wawuyeka uvulekile kukoyika. Yayisitiya isikhulu kwesi sitalato. Ingca ke yayisusiwe imithi ejikelezileyo apho yokutsho esiphelweni. Umnumzana uPeterson ke bantwana bam wayifaka intambo apho kwesi sitiya ngokungathi libala lebhola liqakamba. Esikithini ke bantwana bam kwakume izinti zeplanga ezifana ne-wickets. Wena mntu olaziyo ke iqakamba. Usoni ke wajonga kumnumzana uPeterson wancuma. Nomnumzana uPeterson bantwana bam wamncumela ke ngothando. Ndiyaxolisa bantwana bam, andikhange ndinichazele ngokuvala kwesitalato. Kaloku ndisebenza kwibhodi, akumelanga ukuba nditsho ndilimdaka. Kodwa ke ndibe nakho ukwenza into. Ngoku baleka uyokubiza wonke umntu ukuba eze apha sizokudlala sonke ibhola iqakamba. Wabaleka abantwana bam usani nezihlobo zakhe iyokubiza abantu baza kubona ukuba baya kusoloko benayo indawo yokudlala iqakamba. Umnumzana uPeterson wayethanda xa beye kumndwendwela kwaye wayekuthanda ukubabukela xa besenza imidlalo yabo. Wayesoloko elungile ehleli egcina amanqaku. Kwaye xa ibhola ithi yaethwa iyokutsho kude, uSpoti yena wayebaleka iyokuyilanda. Apho ke ibali lethu lanamhlanje. Akunyanzelekanga kaloku uba usoloko ulindela amabali kunomathotholo ukuze uve amabali amnandi. Ungazifundela ibali nanini na ufuna. Ukuba ke ufuna amabali amnandi ukufundela abantwana bakho okanye bona bazifundele, ndondela unaliibali.mobi kwimfonomfono yakho ephathwayo. Uya kufumanela ke inqwaba yamabali ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Nantsi ke idilesi, naliibali.mobi. Ukanti ke indaba ezimnandi siyafumaneka nakuFacebook nakuMixit. Khangela ke kwakhona uxabangelo lunali ibali ufumane amabali kuyineenkqubo ezimnandi kwezi ndawo zilandelayo. KwaZulu Natal kwiphepha iSunday World ngesiNgesi okanye ngesiZulu. Kanti ke eGauteng kwiphepha iSunday World ngesiNgesi nangesiZulu. Kanti ke Free State kwiphepha iSunday World ngesiNgesi nangesiSuthu. Kanti ke eNtshona Kapa kwiSunday Times Express ngesiNgesi nangesiXhosa. Empuma Koloni sifumaneka kuphepha iDaily Dispatch ngolwesibini nangolwesine kuphepha lethu iHerald ngesiNgesi nangesiXhosa. Masiphinde siboneke kwakhona kwixesha elizayo. Nisale kamnandi, ndiyanithanda bomuntu ozabam.